This is Unit 14 of Pimsleur's Norwegian.
Hør på samtalen. En amerikaner vil kjøpe en amerikansk avis.
An American wants to buy an American newspaper.
En amerikansk avis.
Listen.
Unnskyld, har du en amerikansk avis?
Ja, vær så god.
Takk. Hvor mye blir det?
80 kroner, takk.
Beklager, jeg forstår ikke så mye norsk. Hvor mange kroner?
8 kroner. En avis koster 8 kroner.
Å, nå forstår jeg. Vær så god. Her 8 kroner. Mange takk.
You just heard
mange takk,
which means many thanks or thanks a lot.
Hør på samtalen en gang til. Unnskyld, har du en amerikansk avis?
Ja, vær så god.
Takk. Hvor mye blir det?
8 kroner, takk.
Beklager, jeg forstår ikke så mye norsk. Hvor mange kroner?
8 kroner. En avis koster 8 kroner.
Å, nå forstår jeg. Vær så god, her 8 kroner. Mange takk.
Do you remember how to say good evening?
God kveld. God kveld.
How would you say, that will be 13 kroner?
Det blir 13 kroner.
What might you say as you hand something to someone?
Vær så god. Vær så god.
And how would you say, here are 13 kroner?
Her 13 kroner.
Now she says, I want to have 14 kroner, please.
Jeg vil ha 14 kroner, takk. 14 kroner.
Say, here are 12 kroner.
Her 12 kroner.
She asks, do you have 2 kroner?
Har du 2 kroner? Har du 2 kroner?
Notice the difference in the pronunciation of you and two. Repeat after the speaker.
Du, to. Du, to.
She asks again, do you have 2 kroner?
Har du 2 kroner?
Now she says, I want to have 16 kroner, please.
Jeg vil ha 16 kroner, takk. 16 kroner.
Not 14 or 15.
Ikke 14 eller 15. 15.
Say, 16 kroner is too much.
16 kroner for mye. For mye.
How does she ask, how many dollars do you have?
Hvor mange dollar har du? Hvor mange?
Here's how to say, I have no dollars.
Lytt og gjenta. Jeg har ingen dollar. Ingen. Ingen dollar. Jeg har ingen dollar.
What's the Norwegian word for no, meaning none?
Ingen.
Tell me you have no dollars.
Jeg har ingen dollar.
Now say, I have kroner.
Jeg har kroner.
How does she ask how many?
Hvor mange? Mange?
Try to say, I have a lot of kroner, or I have many kroner.
Jeg har mange kroner. Jeg har mange kroner.
But I have no dollars.
Men jeg har ingen dollar. Ingen dollar.
Joking, she says, no dollars? You're not American.
Ingen dollar? Du ikke amerikansk.
You contradict her. Say, yes, I'm American.
Jo, jeg amerikansk. Jo, jeg amerikansk.
I have a couple of dollars.
Lytt og gjenta. Jeg har et par dollar. Par. Et par. Et par dollar. Jeg har et par dollar.
Say that you have a couple of dollars, literally a pair of dollars.
Jeg har et par dollar. Et par dollar.
But no kroner.
Men ingen kroner. Men ingen kroner.
Now here's some kroner.
Lytt og gjenta.
Noen kroner. Noen. Noen. Noen kroner.
Say some kroner.
Noen kroner.
Now say no kroner.
Ingen kroner.
A couple of kroner.
Et par kroner.
Some kroner.
Noen kroner. Noen kroner.
Suppose you don't have any kroner. You want to say, give me some kroner, please. Here's how to say, give me.
Lytt og gjenta. Gi meg. Meg. Gi. Gi. Gi meg.
Say, give me.
Gi meg.
Give me some kroner, please.
Gi meg noen kroner, takk. Gi meg noen kroner, takk.
Give me a couple of kroner.
Gi meg et par kroner.
She says, here you are. Here are 12 kroner.
Vær så god. Her 12 kroner.
Say that you have no kroner.
Jeg har ingen kroner.
Say again, a couple of kroner.
Et par kroner. Et par.
Some kroner.
Noen kroner. Noen. Noen.
Can also mean any. Ask, do you have any kroner?
Har du noen kroner? Har du noen kroner?
How does she say that she has a lot of kroner?
Jeg har mange kroner. Mange kroner.
17 kroner. Repeat the number 17 after the speaker, paying attention to your pronunciation.
17. 17.
The first vowel sound doesn't exist in English. Say 17.
17. Si. 17.
She says, I have 17 kroner.
Jeg har 17 kroner. 17.
And how do you say 7?
7. 7.
8.
8.
Now here's 18.
Lytt og gjenta.
18. 18.
Say together. 8, 18.
8, 18. 8, 18.
Say, give me 18 kroner.
Gi meg 18 kroner. Gi meg 18 kroner.
But to be a little more polite, you ask, could you give me 18 kroner? Here's the word for could.
Lytt og gjenta.
Kunne. Kunne.
Try to ask, could you?
Kunne du? Kunne du?
Now try to ask, could you give me 18 kroner?
Kunne du gi meg 18 kroner? Kunne du gi meg? Kunne du gi meg 18 kroner?
Now repeat after the speaker the word for 19.
19. 19.
She says, here's 19 kroner.
Her 19 kroner.
Ask me how many kroner I have.
Hvor mange kroner har du?
Say 17 or 18.
17 eller 18. 17 eller 18.
No, 19.
Nei, 19.
Ask. Could you give me?
Kunne du gi meg? Kunne du gi meg?
Could you give me some kroner?
Kunne du gi meg noen kroner? Kunne du gi meg noen kroner?
But now she says, I have no kroner.
Jeg har ikke en kroner. Ingen.
How would she say, I have no kroner with me?
Jeg har ingen kroner med meg. Jeg har ingen kroner med meg.
But I have a credit card.
Men jeg har et kreditkort. Et kreditkort.
Now say, I'd like to have something to drink.
Jeg vil gjerne ha noe å drikke.
You buy a beer. What does the clerk say as she hands it to you?
Vær så god. Vær så god.
Now she says, that will be 17 kroner, please.
Det blir 17 kroner, takk.
Being careful of the word order, try to say, now I'd like to have a cup of coffee.
Nå vil jeg gjerne ha en kopp kaffe. Nå vil jeg gjerne. Nå vil jeg gjerne ha en kopp kaffe.
And a sandwich.
Og et smørbrød.
Speaking to a friend who's with you, ask how much a sandwich costs.
Hvor mye koster et smørbrød?
She answers, not much.
Ikke mye. Ikke mye.
Say, but I have no kroner with me.
Men jeg har ingen kroner med meg.
Could you give me some?
Kunne du gi meg noen?
How would she ask? Don't you have a credit card?
Har du ikke et kreditkort? Har du ikke et kreditkort?
How do you say 14?
14.
18.
18.
15.
15. 15.
19.
19.
11.
11.
17.
17. 17.
She says, good evening.
God kveld.
Could you give me a couple of dollars?
Kunne du gi meg et par dollar?
Say, no, I have no dollars.
Nei, jeg har ingen dollar.
Now she asks, do you have any kroner?
Har du noen kroner? Noen kroner?
Say, only a couple.
Bare et par. Bare et par.
Now say, no, 16 or 17.
Nei, 16 eller 17. 17.
18.
18.
19.
19.
How would she say, that's not many?
Det ikke mange. Det ikke mange.
Say, I know that. or literally, that know I.
Det vet jeg. Det vet jeg.
Could you give me 19 kroner?
Kunne du gi meg 19 kroner?
Once again, how might you greet someone in the evening?
God kveld.
Suppose you want to buy something. Ask how much it costs.
Hvor mye koster det?
She tells you the price in kroner. You think for a minute. Say, that's $15.
Det $15.
That's too much.
Det for mye.
Say goodbye.
Ha det bra. Ha det bra.
Now let's review how to ask for directions. Say, excuse me.
Unnskyld. Unnskyld.
Where's Parliament Street?
Hvor Stortingsgata?
Do you know where Parliament Street is?
Vet du hvor Stortingsgata Vet du hvor Stortingsgata
How does she say, over there?
Der borte. Stortingsgata der borte.
Try to say, thanks a lot, or many thanks.
Mange takk. Mange takk.
Now you're an American woman in Oslo. You and a Norwegian colleague are walking along Parliament Street window shopping. Say, I'd like to buy something.
Jeg vil gjerne kjøpe noe. Kjøpe. Jeg vil gjerne kjøpe noe.
How does he ask you if you have any kroner?
Har du noen kroner?
Say, no, I have only dollars.
Nei, jeg har bare dollar. Jeg har bare dollar.
And a credit card.
Og et kreditkort.
Could you give me some kroner, please?
Kunne du gi meg noen kroner, takk? Kunne du gi meg noen kroner, takk?
He asks, how many kroner do you want to have?
Hvor mange kroner vil du ha?
Answer, 17 kroner.
17 kroner.
Now say, 18 or 19 kroner.
18 eller 19 kroner.
He says, here you are, here's 19 kroner.
Vær så god, her 19 kroner.
Say, thanks a lot.
Mange takk. Mange takk.
The reading lesson for this unit follows.